Hey msizwana kunjani bafo? Mamela bafo. Yabona le ndaba enikhuluma ngayo i very sensitive. Yabona mina mfethu la ngisipana khona ngisipana e private healthcare group esibhedlela. It's not nice mfethu ukubona abantu bagula. And sometimes you can see ukuthi lo muntu lo if it was not the case ukuthi une mhlambe medical aid or they took care of the person or the patient. Sometimes bangashona. I'm not saying ukuthi ama public hospitals are bad. Hayi mara mfethu mina kungcono ngibe nenyuku ngizokhona ukuthi ngibhatala ama-specialist. Ayi no mfethu, ukuba broke ube umathafane mara unamali. Ayi no sorry umhele thema no. Ayi no, ukuba umathafane ungana nix. Ayi ayisebenzi msizwana, imali phambili umhele sharp mfethu.